Stereo Calango, 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 Stereo kori jagnalle modon sumana amadu janganta habaruje fulfulde en kalando fille hippitere wadi toenda abala kenya futuro maybe ngadi der majum hala bibbe sodowabe lede go ko wadale niger hala ka immitinama fa himbe ko be darto be nda yarama kasu do fille la tol bal en kalando fille do en dan leedi men niger kanyo e ko wete kan ko watto der leede afrika dubinal de sapo e jenay yewtere men pinnano dar fille sarusi kawjere fille eton jowale kanyo e kenude en dungu be kali do fille dungu hik hembe gomni jonkay bi en jogibe kaborde bonde no enda be anda ka to jowi kay won ko kipiti kenyan fara jardi ndiyan dum wono yande jeddi la sara prefecture mo abala der leydi tilaberi so geji ko watto jego won ko may e der majum ele habaru di min kebi wiama du konna be kebi be dilidi e mobilaji be dilidi kondan e jabe omarama
yero no fottube ko dum wadi wakati studio kalangu noddu no be challangol bibbe bobbe wabbe kippitaaki ki ngardana e loreji biteedi 44 joyi nandudi e loreji gendarmerie be potana du be pelli compagnie gendarmaji kambe garde national der wakati goto le yamde jeddi e mintaji sappo wakati jardi ndiyam no fottube ko dum wadi didogom kalirdo studio kalangu be nangana be pellondira na ko der jamde sappo e go'o jamma so gaji jago ni komaye garde national nayo gendarmerie didi be bibbe bombe dundilidi e loreji tati didi gendarmerie national e ngota ka garde national amma be njoppoy loreji din kiloji jetati e wurongom wodi du be doggidi e kaborde kewde
non wantiri hippiter ne do wande ni waddi ko der wurongo en dan bandi min tarnan fude ahmed noddi ton o yewtidi e mbiyete jori amadu jori tonda abala halani mo no dum wadir sabu dum wadi yeso mum woddaaki gendarmerie o wakkati mum
yero no fottube ko dum wadi wakkati studio kalangu noddu no be challangol bibbe bobbe wabbe kippitaaki ki ngardana e loreji biteedi 44 joyi nandudi e loreji gendarmerie be potana du be pelli ko
non wantir nden ne kayni tawama hala jori amadu kayn ciraka ginanda ni tafon kana woni o holli fu no dum wadir kanko woni ko halani min ne wonno walde nden warri harfilla namatiri harfilla ko darto du joni o kayni jeewen ni hono ciodol bibbe ko sodon leede godde ko wi'a waddama e leedi men Niger do enda himbe wobbe tuuma faabe carnaama sarnaabe enda be nangama be jaaraama den ne kayni sudu kasum yoga ma wala to enda ko watto lebbi tatati adam dawaci nati habaru on nani ko wurtini dum Omar Hama
yero na badi bebe ben kaliri nanga no bebe fucho itama le kasu warbe ben jarama der kasu sayi der mabbe no tawa Abdullah bo député jo kanko du woni horoje parti CDS rama wombe elam rewbe ben do cecitama der garual kasu ngal kolangal der rewbe ben no tawa John Sudu horoje Sudu assemblée kidam Ahmad Kando Saudi nama nangede sabo o wala dum gam micintinde nimbe du Sudu kita maudu witendu cour d'appel na kito sappe tati lewru marsa dub ujinaji didi e sappe jeddi nembe sappe e jeegom be juude mun tawa der tumu choggu sukabe be nangama hitande yade dubi joy kasu e jukede budi ujinaji nay yade budi ujinaji laso cede sefam ba ko du be himbe nanganobe garemu e fungadi lebbi nay yade lebbi jeegom der kasu kamani iri ko amma amadudo gaddo lebbi nay der garual kasu filenge fadde mudun yarede Lady France Saurat.
No one tell how in the deputy bag, one no matter how the moon do not support Jetty, and then the Timmy Kenya. Well, can't call the Timmy and a deputy and a Timmy in anyone no for hand in the Kondam and Nodundri, a do how in Dokoya, Via, Vita, Wadama. We say anything can you want to hold your suit to our deputy, what can't even got to hold in the head of a 10 foot and hand in there, or Hali, a le Halako, what do Kondani, or Holly, coming in the Kal Domunum. Nandara fille jawdi goldirten ele Niger ele hitande do noni fa wara joddu konani hono ministre kawjir fille ko dar sariaji moru amadou kanyandu windina bata kewdo woni lettre nambi en konani talkuru do inde gouvernanti gan jamde ko to ko tawedu konani hono labi godon yewtinama e do fille ko dar to fa wara joddu konani hono bata keji lamu leedi men Niger nene labi endang do fila ƴewtino muɗum waddi ko fawata joni a talata ƴaɓɓiɗo ene deputéɓe wonɓe dow laamɓe ene daari haala majjum kaali ɗum timmini ɗum tabintini ko wawi tabintine dow majjum deputéɓe ɓe ngala dow laamɓe en ɗan jaahay potto e hawri nden kaalay hunde fo dow majjum ɗum wonno ko fawata joni dukonani bandimin Habibou Garba yeey tefono en e dow filla majjum fawara joni dukonnani nden ene ka ɗo dukonnatama ha mbal on ɗon siryaki woni nden e Abdourahmane Instar kañum woni neɗɗo latiɗo jinggono ɓiɓɓe leydi no en ɗan ta toyde Agadez kan dukonnana wonno e junngo séria muɗum waɗama ko séria o waɗa dukon toyde Agadez wiyama jonkay sey jeetat lewru ndu gonɗe hannde goo muɗum ndu ko fama dow ɗume o darri séria makko darri nden ene ka o nanga kara illu sappo e jeego lewru ƴaɓɓindu watundu en ɗan dow wiya o tumama omo nodda himɓe yaade waɗoyde fitina maitre ahamed mamma amadou kañum woni jinggo makko nani ko haalani bandimin caggal sari o waɗama
on vient de finir les débats
min gaari e timminde haalaji kiite ɗin on jiidi ko haalaji ɗin tokka e lawol gam gacce mo tuma on wona gonga no fadde wiide nimɓe suɓama e jippinol laamu sayde fama moy en non on jii ko fasantoɓe gomnanti keppi haalude moy en Abdourahmane Instar waɗiti haɓɓidane e jippinde laamu nden haalaji ɗi Abdourahmane Instar tumiraɗi wona gongam do fil haala laɓɓiɗade lawol fu wala e nangol goɗɗo mane yaa on baɗi min kolli suudu kiite ndu jon o min gatti hunde fuu e junngo suudu kiite ndu gam min paami koɓe jofa Abdourahmane Issa kano gacce mo tumira on wona gonga taƴol kiite on horrama jeetati lewru juin ndenne ɗo e jeɗɗire warore nde amma min gatti hunde fuu e junngo suudu kiite ndu
et à l'indépendance du tribunal
keero leyɗe duniyaaru fuu waɗi battu hono fawara joni dur duggol e jarol taba e nder leyɗe ɗum ɗo konna capantati e goho lewru me noon ni waddi ko fawara joni e dow hono fawara joni hollugol e himɓe tawe darake durwidi e fanden taba ka enɗa tawe jarol muɗum accamana ɓoytama no kuje kewɗe leydi Niger darni lawol laamu koto tawe taba ka enɗan ni heɓama haɗama jarol muɗum e torraji ko tawte nder muɗum ɗum waddi ko fawari joni dukonna ni sey mbi en ƴeewe leydi Niger noye filla jarol taba wontirno e ɗan Moussa Hassan kawan ko fili habaru o Omar Hama heɓani en ɗo e fulfulte
ley leydi Niger na walla taba sukaɓe ummatore ɓuri nangude fuudu sukaɓe janggoɓe lokkole ɓuri yeru ƴewtinaki gaɗaki illula e duuɓi ujunaji ɗiɗi jeenayyi ki sukaɓe janggoɓe kamɓen ɓuri yarde sigari e kulle goɗɗe ɓe jatta sigari ɓadiɓe yaroɓe ɓen ɗo ɗo yaade mawori ɓe fuu ɓe potam ɗume saabi ɗum gam laabi sariya kaɗol jarol sigari wala no gollide tawi du taba hunde noon ko sonnete nokkuje fuu nder luuɓen ley leydi Niger lawol kiite kaɗol jarɗe gari waɗama illu duuɓi ujunaji ɗiɗi e jeegon caggal duuɓi ɗiɗi ni joni ɗum ɗo gonnanti lawol laamu ngol hooƴi no famtinintanimɓe dow lawol koƴagol e kaɗol jarɗe sigari nder jama'are ley hitande duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeɗɗi leydi Niger singi sigila gom gam durudide e jarki taba joni o koori laabi adaɗe ɗin ɗi tabinkinde ɗum do himɓe hewɓe tabintinayi sako ɗum waɗam
nani wontiri to en nani kange mo tammu on dukonnani on tama ko maɓɓita dukonna o maɓɓita kana fa o golle lebbi tati garoji ɗi ɗum wonno ko heɓa e ɗo hakkunde hono syndicat wasoɓe kange kañe ministére hawjide basol ngol en ɗan ɗum dukonna heɓa tawe kamɓe wasoɓe kange ɓeɓe keɓa ɓe golla kange maɓɓe moɓe keɓi ɓe mbasi on en ɗan ɓe ƴeewa ɗum fa wooɗa kano woni ko darto hono ɓulli kem tati woni ko ɗum ɗo dukonnan ƴeewato kaña min jewde mbiteɗo Cheibou Sala laati secrétaire général syndicat wasoɓe kange o haalni min noy waɗi ko ɗum heɓi ɗum waɗi
min ƴami ardiɓe filla basol jawdi leydi ɓen ƴeewa no waɗe ko himɓe kewtiɓe kange ɓen acce itta kange mum'en ɓe kettinake haalaji amin ɓe kokkimin lebbi tati gam min itta kange ɗemin kewtiɗen ministre on du fooɗi hakkillo himɓe ko nder lebbi tati ɗi himɓe bi'aka gara basa ɓulli kesiko himɓe dillino amma iɓe ɗon iɓe garta joni gam ittude kange eɓe kewtino ministére hawji ƴeewol ɓulli ɗin soogeji du no ɗon no dena himɓe gam wuyɓe e tetoɓe
dow filla fawara joni dukonna ni ɓurodirol kañum e tewtol coppe mawɗo mo afrique ndenene kayni kañum woni ko ƴewto hara filla fijoji latol baal noga tati ɓerɗe letol bal ko darto hono ɓurodirol pelle ɓurto leydi Niger fuɗɗi keña nde endam ɗum waddi ko to enan doso taguru Iran a heeɓi ɗum ɗiɗi e ɓolum ɗo enan gallu ñamey racine kandu dialoweke akko kana ɗiɗi e ɓolum jaango aljumare sahel fottan e as fan ñande asiyendedu konna ni us gendarmerie fottan e as police nonni olympique du konna fottan e jangorzo ñande alal ngal endan garde national kañum e soni deppe fidan as doane kandu hawran e asn nigelek ɗum fu wattana ɗo enan gallu ñamey caggal majum ndu har filla ko darto piyanɗe cak torɗe hono tewtol kuppugol ena ko wena waɗanno jeɗɗi lewru juin yarama jeetati lewru juillet ko warta ɗum endam latanɗe bal hemɓere capannayyi e nayyi kanɗe waɗa dow ko darto hono tewtugol kuppe mawɗo mo afrique duminaɗe ɗe sappo e jeenayyi kandu konna fuɗtana lewru juin nde gonɗe ndu enda ya timmo lewru novembre duminaɗe ɗe sappo e jeetati leydi niger tawa eley groupe mbiyeteɗo j fottanto enda e tunisie e égypte kañum e swaziland meynamo leydi niger fuɗɗa latol mum bal aranol kañum e fande fedde swaziland sappo lewru ndu nde gonɗe nder muɗum ɗo enda gallu ñeme
Studio Kalangu
Sigilaji Studio Kalangu
Der Gallu Nyemai
Do Radio Amfani
Lambaji Hembere FM
Studio Kalangu
Sarusi kaw jido filla etol wakatiji kañum e ƴuwole kandu konnani wurtini hono hecci kenyande endan no han tawe ndungu eno jipperke leedi men Niger du na sappo jeddi odo be kolli hisa mabbe no yaada du konna e ndiyam bawdan tobude lewru juillet août kañum e septembre noni seni ketnenane Ousmane Bawa latido goto e golloɓe ɗo ɗo Sarusi wakkati mo bandimi Rahilat Soumana landima
miɗen miila ko hikka ɗum toɓan ndiyam sanne nder leydi Gaya famiɗen mbawi bi'i ko toɓan ɗan ɗan ɓuran ɗan rawani ɗan ɗudde misali de leydi Gaya no wowuno heɓude e terde ndiyam millimétre ji keme jeɗɗi hikka di heɓan ko ɓuri noon caka lewru juillet août e septembre de toɓaka sanne du di heppata toɓan bo waɗan ɗam har ko darata leydi doso tilbeeri tawa toɓan mum no waɗanno andirano misali leydi tawa e terde ndiyam millimétre ji keme tati di wowuno heɓude hikka du nde ɗam ɓeydaki ɗam ɓutatako leydi difa zender maraɗi nder leyɗe ɗe du ndiyam toɓan no andirano naɗan toɓa ɓurde noon hitane hikka de du no miile ko dungu jippi lawtu amma nokku nokkuje ɗum watta misali ko andano leydi ñame tilbeeri tawa maraɗi doso dungu fuɗɗatana jeegom lewru juin amma hikka ko wakkati o waɗa tawi ɗum awi nder nokkuje ɗe joni nde ɗum adi lettugal leydi meɗen ko ɓuri hewde lewru juin na juillet tawte dungu jippake nder wakkati mo kaldam he moɗon o toɓama nder lettugal leydi meɗen kollitoje ɗemi waɗanta remoɓe tawaɓe nder soɓɓirde hedde gorgal leydi meɗen ni woni ɓe awo somno ɓurdo geeru remoɓe tawaɓe lettugal ɓendu to ndiyam toɓata sanne ton du ɓe gatta geeru gande hana noon to gawridin ɓenda fuu tawa ndiyam ɗan sortake
dow yewtere Ousmane Bawa haali dow filla ko darto ndungu hikka ɗon won ɗo habaruji mum e fulfulde tilifa Allah hewtina en jaango on nana habaruji e fulfulde so Allah muy jaaɓi keddi jaam ara wadde mballa muɗum mi e hoore an e keddi an ka himɓe fof wattuɓe mballa muɗum habaruji nanɗon ɗum se boofi kadi hendu kondan se yaafede e se mi wi assalamu aleykum mbalen to jamali
studio kalangu
nder gallu ñemey
do radio alternative
lamba capanɗe jeenayyi e jeenayyi toɓɓere e nayyi fm
do radio amfani
lamba hembere fm
mayna sorowa
do radio mangari
lamba capanɗe jeenayyi e joyi toɓɓere goho fm
birnin gawre
do radio marhaba
lamba capanɗe jeenayyi e joyi toɓɓere goho fm
dolbel
do radio gorwal fm
lamba capanɗe jeenayyi e joyi toɓɓere goho fm
sayi
do voix de la tapoa
lamba capanɗe jeenayyi e jeenayyi fm
mayayi
do radio anuri
lamba capanɗe jeenayyi e jeenayyi fm
tamaske
do muriyal karkara
lamba capanɗe jeenayyi e jeetati fm
bouza
do radio takarkara
lamba capanɗe jeenayyi e jeenayyi fm
magaria
do radio kitari
lamba hembere goho toɓɓere joyi fm
studio kalangu yaadu leydi niger
studio kalangu